bla bla bla. Jesus. Para apa iwe ukujumpa Mutima wane ukutuka duka duka. Londo londo mumasinda ine Weni ine no kufuka Wena luka face ine nkukuka Kuka. Nitemwe ine mutumbuka Mbuka. Iwe ine nakukumba kantumbikane Sono iwe tumba iwe waine Ndine wakopera munyake kulije Chitemwa chituchira no holiday Chitemwa chituchira chakolite Iwe waine ndine wakopera Pera munyake kulije Chitemwa chituchira no holiday Chitemwa chituchira chakolite Kutowa kwako Wani marangongoro Kutowa kwako Baka na kupindira na kongoro Kutowa kwako Wani marangongoro Kutowa kwako Baka na kupindira na kongoro Nde, nde, nde Ise chili jema settings Wani wachi lokolo wakutema masketi Chitemwa chitu so fly Like a jeti watimba nisitika ndenge ngeti nikapeti Uma nyenge umu wakutemwera Chitemwa tika panda pano chamera Chapara vipaso chati somera Chitemwa chitu ise tikulierera Na iwe waine ndine wakopera Munyake kulije Chitemwa chitu chira no holiday Chitemwa chitu chira chakolite Iwe waine ndine wakopera Munyake kulije Chitemwa chitu chira no holiday Chitemwa chitu chira chakolite Kutowa kwako Wani marangongoro Kutowa kwako Baka na kupindira na kongo
Pindira na kongo
Kutowa kwako Wani marangongo
Wani marangongoro
Kutowa kwako Baka na kupindira na kongo Nde, 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 nde Iwe ni nde, 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 nde Yulanga pinjangaye